tenez-vous bien.
Homa fu andana hore mum duubi chapantate joy diabete woni am jamma ila nyaloma pikkiri ngadam dum du hebataake joni e dum sulli kam sanne
ngo woytango yumo el hadj bala kuyate goto e yimbe fedde nyawbe diabete le mali hono makko kanko e be kewi nyawbe jogibe sugulla rafi pikkiri insuline keddana amnata jara sawi do nyaw diabete oltiwide forati o yobburi fufu bangal nayabe e sukabe
yona trop de nyande fumi ngonti dallaaji nyaw sukabe sawditaake sona pikkiri dum du hemde dum yaafa joni pikkiri ndi buri jogude sembe do sukabe do dum nem de darde be fati dum manka
hora jo dental joint information gondini ko do kabaru e wi mako ngul nyakugol pikkiri wona tan le di mali kano docteur aliou badara wan hokki tajural wiide fay boota pharmacien keban e do chafaje
connaissons actuellement une rupture
to insuline o mo inete to jaati won ko safare nde heewa ton kasi fey leede godde de dum warantinde ton en grossis en choodo be safare nde sede sede be kebata ko mi nyaago to alla dum newo fa han so wana dum cioggu mun an anni tiidude to dum mo inete to jaati
on jakkuna en os
to yursutun chaybe odo nyaaw diabete holtiwide gila joni mati kuteji do cellal mabbe be ndara lam ko be fiide dabre yalla dawrude kado ti dalla kadana ko yogabe mabbe halni kanyodo amen ngondo to yurusu ali haidara
ko na fora ki ibula sa pikka ki pikirindi wala fuko mawda wande sa te fesa wankali sai dogotoro atawani dum manki ado wayi wande balde didi fa yottade balde tati tawi a hebe pikirindi e dum satti tampininde min min dartino yaade nokku goddo sodde safare nde kami ronki hemde mi hebay dum ga en wana hala kuccala ka fey bama ko mi jeewi mi hebay jiyam am beydiki dum tampini kam fa wana sanni mi dan jiddi tawi wakkati funde min kaaja min keba dum dum satti tampininde mi hore nawore mun timmata berne nawore kanyi tab e ma fu nawete
falko rembe de bitoro
non ko non dun to sika sutun chawi be nyaw jabet on don ko odun na tampi san kanon yoga be mabbe holliti jogade dabreji be gondi nawtrade dido watuji di
ameta farmasina ante
min yaham farmasin dartuide safare nde min kebata dum e dum tampina min sanni sin safare fu ko min nani min koojan dum fu fa naw o iwa douma ko buri hewde fu ledde balebe min jarata dawlin 5 bamammi do en dum du hebataake sikaso goddo be nokkete e lunde mun fa naw o buito kamin anda yalla e dum buita naw yimbe fu
soulager tout le monde
arde be cellal be ka holtiwide dum do wona fi wembere mawnde imma daraje ngina gondi wodede yalla hebande dum dabare e wi kanko docteur abdoulaye kone hejo mo ningo nyawuli di rabata ko to gollirde cellal leedindi
fe hunde wala ko restano ko futtimi min dartino safare nde wara ka fa han mi do gondi e muntiade sabu hono no andirdon no wana leedi malindi mo inata insuline o podde min dokkata nyawbe be muncho farde safare nde warde podde de dum ana chawra nyaw yogabe
e les halledi ndi buru fuf to gawutun les pharmacie ngaji joy ngorude le ngalure nde goto tan nyakuri pikiri insuline e les taka muya ke yawdo amen ngondo tun mi citina wede 19 novembre hitande fuf na yambine nyaloma habo nyaw diabete